hande alarbare en nyalana nogay lewru mars duɓu jinaji ɗiɗi e sappo e jeenayi kibaruji moɗe e fulfulde commune Omar Hamma janganta on go'o fu nani koye kibaruji. Saabe nyalande ittanande leyɗe duniyare ɗum woni gam leyɗe kaaloje e gollidoje ɗemgal faransire. On nana ko woɓɓe kaali do gollidol faransire nder lekkoloji yaade nder sarusiji. Non ni kaɗol naata wurto nder gallure Agadez ngol laawol, non ko hooreɓe hawjiɓe région on koƴi gam hisude kippitanɗe gonɗe no gaɗa wakkati warde wakkati nder région on. Non ni yewtere meɗen pindinon haaltana hande dow durwidiggol e reenugol jaaye e ko biltoto ɗum ɗo nder leydi meɗen Niger. Kori jam hirtema yerno kalirnomi e nder koye kibaruji meɗen batte Allah e nyalande ittanade leyɗe duniyaru ko ɗemle kaaloje e gollidoje ɗemgal faransire ko batum waɗa hande no gay lewru mars o studio kalangu ɗum woni yeeyi yewtidoyi e woɓɓe dow filla gollidol e faransire nder lekkoluji yaade nder sarusiji. Habibu Garba kan yeeyi yewtido e woɓɓe nani koɓe kaali.
On s'exprime mal en France.
Hande himɓe hewɓe fof kaldira faransire nde andan no woɗiri. En nanta ɗum woɗa du se wona neɗɗo tawe nder sukaɓe jamanu hande, saabu seɓe gandima ɓataki a tawan fo no wonde pale pale. Ɗum ɗo gonnan waɗi ko haalugol ngol e hoore muɗum wala no fonitori no woɗiri e janggoro noɗen ɗum fa no woɗi ko hani tokkodira e cidde e ko nandi e mum. Ɗum waɗi joni o faransire nde fof ɗe
woƴƴitaɗ.
Yimɓe ɗuɓɓe no mbiya ko faransire hana ɗengal muɗum, amma min he jiiɗe am ɗengal fu no ɗengal wala gal wala galto. Haalude ɗemle ɗuɗɗe du ɓeydade neɗɗo ganno onene neɗɗo ɓurna mum
yaas
nde a yele gollirdeji a tawan himɓe no kalta francire nde no woɗiri. Non no dukol lekkoliɗo min saabi no wawi wiyede hono ɗengal francire ngal anda ɓoyteke
sanne.
No woodi janggoɓe université hewɓe ɓe francire mumɗen laaɓa, hana du gacci jangguinoɓe ɓen noon. Janggoɓe ɓen kan en ni goni dartinaki.
Fahanden ni gam batu nyalande warre nden ɗum woni ano hokkoɓe habaruji ɓe leydi Niger ɗo fi walli tagol dewto cigilake kollol silima e batu jooɗa kaale ley CS Korakano Nord 1. Michel Deji horejo fedde hokkoɓe habaruji ɓe nani ko fammini Adama Nafisa Adamu ɗum woni mana gollal mabɓe.
Aujourd'hui dans tout le monde francophone
hande nder leyɗe duniyaru kaaloje ɗemgal faransire batu ñalande nde no ɗon no waɗe tawi du janggoɓe lokkol ɓen andana ñalowma o. To amin min gatti silma o gam wallirde sukaɓe janggoɓe ɓen kaala faransire, gam hande nde neɗɗo no hiɗi wadda balla mum na heɓa ardangal gom ɗo nder leyɗe meɗen ɗe. To tilayno jomum faransire mum laaɓa janguinol ɗemgal ngal no tawa nder ɓerɗe amin. Ɗum du waɗi komin noddi janguinoɓe ɗemgal ngal nder janguirɗe gara min dara no waɗe to janggoɓe ɓen mbawa janguigal ekkitade faransire sire hoya. Ɗum du waɗi komin tefi balla dewte min jarano cukaɓe janggoɓe gon tefuɓe haalude faransire, amma keppi gam jande mumen ɗiggayi. Dewte bindaɗe ɗe du min mbiyiɗe jaare nder janguirɗe mabɓe ko watta bandiraɓe mabɓe du keɓa
jande.
Kippitanɗe gonaɗe no waɗe wakkati warde wakkati dow laabi nder région Agadez o waɗi ko hooreɓe ardiɓe o région koƴƴi laabi e haɗude naata wurto ley gallure Agadez nangude yamde jeegon Lasara. Yerino Attar Alaji Adam secrétaire général mo suudu gouvernorat région Agadez on wiri o wi ɗi laabi koƴƴaɗi heɓa guineji en yimɓe ndene. Ternan Fouday Ahmed yewtide makko.
Nous avons des frontières difficiles à
ko keri min godi mawdi njaajudi njewdi du kondan latidi hono hawjago mum no wodi sembe. Min saabi himbeje bombe tognotobe fellobe funo natirdo enda fa hawta du konda e himbe wado simogol kay hor mu en. Non non min koji laabi denagu hawtade e gouverneur mo region Tawa. Dum wonno yande joy la sara won ko min katto himbe burto pa har Tawa hey bayidbe yilande region Agadez enda min accata wurto kati muɗum de ɗum ɗo laabi noon koye fuɗi komin koƴi gam batte reenugol himɓe e are muɗum
en. En tout cas et la vie humaine.
Nanni hippitere waɗande alal ƴaɓɓingal ngal nder compagnie sogueji jura nokkure mawde tawande caka leydi Mali wartiri ɓolum. Ɗum woni ndenago e ndimako leydi Mali. Ɗum woni hisabu ko dikko Abdourahmane janguino mawɓe mo janguirde université Zender waɗi jon andal dow fi ɓiɗɗam bonɗaku e ndenago. Hande subana woni ko Diallo Mariama Kenda noddimo e cellal o famminiri hanoni.
kippitaki jora no holla ko rafike joron hakkilo fukkingon tawa sanne der leydi mali gan jora caka redu mali tawa har moftiyade kerol mayri hedde he mauritani no kure du non latine neddo wawa mili no hippite do ko yawi denne ko jamtino no wodi do se leydi mali di hande no wodi sembe renude himbe he are mum gan der balle cakitide compagnie sogeji di kebe ekkintinol he are ko doma himbe he are mum denne no mile ko sogeji di kebi bawde fu ko rena himbe der
cakantaraji
hanki ni lay alama yamde sappo e didi jamma bibbe Boko Haram nati der wuro Ngagam tawango kiloji chapande nayi e difa dum won do lawol mangol be bibbe bombe du dilliti e debbo dewlaado goto e surbaaje yeru no jawro wuro ngom faminere wadi dubbe kebi ciede dum woni ndiyam forage mawdo ko resano gondo no hokka wuro ngom e ndiyam yeru no bandi min hebiri habaru o nani sabe alla e nyalande ittanaade leede duniyaaru gam cellal hunduko e nyiije ko batumu wada handen o dum woni nimbe fedde nyawtobe nyiije be Niger njehi nganki basaru der departement sayi be dunji danana ekintina sukabe keme njeyo no kundu le mu en e nyiije mu en kinorte ko wadi ganki basaru o suba kam woni gam miccitaade dum woni bandibe biyetedo docteur Yassine Diallo maydo no biyetedo denda docteur dum woni gukoyi Hadiza Parezo deso cede der fedde de wiri Abdourahman Rukayatu kono di cialalo
do der hubere nyami mboyi wadude goldal gel amma hikka der sire de min jehi wadude ngal gam miccitaade e mawnime Yassine Diallo Allah ya fomu sire de du woni wuro mabbe hano min garana hollude himbe no wade ko be kisa nyawuji hunduko do lekol ganchi basoro 1 et 2 min chubi gan hollude sukabe jangobe mu no kirnorto cellal kundule mu en be gadan sukabe kemejo lokotorobe sappo e ko deki garta dara cellal sukabe be min ko kambe du ko yigira nyije lamna gan be nawtorobe
nani hore jole di me Niger illu kenga imo tawa to endande region tawa dun ni hande suban o yeyi fotondirede to endam Malbaza dun woni nokkure to siman watte indi tirande Malbaza sim company o do ni company lumobe mobe kambe nge mabbi toymo gado tonuji sima ujunaji keme jego e chapande joinder hitande dum do yida kena ton sima dum woni kombiten sonne ujunaji laso gotel wala yeru no bandi minon faminiri nani himbe ngoli dobe e hite kura dum woni jombe konteruji be gaya der region do sono tokiti e hebde sadorda dum woni rafi hite kura dum do illu bi alkamisa bitit o ko wuddu mabbe hite kura yano e wulay fadde mun ni moccinede ibe tokiti e wattanede hite nokkuje gon e accude nokkuje gon andaka do fu wakati oye dum hette ko attabe dum wartiri no wontirno nani biyam Allah e burtaki hollude mettorgal bernde mu en ko nibe wuroda koronga no balde sappo e joy joni yaade to dum woni hanon biyam company kawjido ciottol dia on Habibu Halidu dum woni horejo company mo region on wurtake Halido majjum Adam Umar woni ko yottide makko
tout celui qui sait qu'il a sa facture qu'il a payé
neddo fu andudo yobi rewtaake hunde fu sey jomu warra e cede ko yobiri dum endan dum wontal kur yobirndu endan sey wadi non enda fu min do konna min kojan lawol min dara min moyta keddi ko min bindudo min bino rewe dum fu dum sabbi min ngi tawe keddi golidobe amin be fu kabani ngara yewa fama heba yobo wurto nyamaande den sagal majju no wodi himbe latibe kay ndu konnan ngattanama hono ko terridi enda do ko wala e lawol dum ndu konna wadi lebbi e lebbi jomu no gol da kanon woni wala no yoba to don du kon fa hande min noddo yaade himbe ben be ngara be gadda talko holoto ke gattol mabbe kon ter endan tokki lawol nan dereji ko be jobiri
fe wa assumer sa responsabilité
studio kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
Birningaure
do radio Marhaba
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Dolbel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jena ejoy tobere go FM
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jena ejena FM
mayayi
do radio Anuri
lamba chapande jena FM
Tamaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena ejetati FM
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
Studio Kalangu yadu leydi Niger
Studio Kalangu
Jankaini engarta yewtere meden pinel dum woni durwidide renugol jaaye ko biltoto dum woni sigila nyenyala ngal Moktar Mohamed Leyma wadi o ummatore bi leydi Niger dum no yidi gollidide e masiniji di ittata curki ko bonnata jaaye e laddeji Jallo Mariama kende yewtide e makko nani ko famini do majju
gambate renugol jaaye fati bilso kulle mu en fulato kulle ko gollorte kurano endan dum woni ko mbiyetade Moktar Mohamed Leyma mili ko jojjini hunde wetende ratcom
ratcom c'est une invention
ratcom sigila gollirde are nyenyal jaamani non gadaade gan renude ladde e jaaye are balli roje to himbe bilsu ladde e jaaye mu hano min gidaana ko watta are gollirte toje curkiji bondi fu boppe dalila o du wadi ko min cingi sigila keso o miden gidi du himbe duniyaru fu andanam
senu ama jonin kolla tindinol ratcom on endam noyi neddo waawi faamurde dum
Ratcom
sigila waylude are andade gollirtede do laabi yaha wartaji himbe are mu'en ko watta masinaji burtinoji turkiji bonnoji ladde e jaaye fu bo pama na baylamo deni Allah wadi sigila amin o nangi hakkilo himbe to loreji e masinaji mabbe fu ittata turki kadi ladde e jaaye mabbe bodan gan ko surtinta ko boni fu wala no gollire kadi ba kampaniji meden e masinaji mu'en fu curtinta ko boni kadi
e electronique
chagal dubi no gayni en ko dun jojjina hande de endan no himbe gonno jogori dum
non mais les gens ont toujours dit que
himbe der taykaki mu en ki sage gii ko sigila o no wodi sanne amma ko jojjinamu kan woni hoya sanne dun du wadi ko no tidi o singo do der leede meden afrika amma de ni o singake no wodiri ladde e jaaye meden fu buura dun nafandu warobe gada meden
pour la génération à venir
do en niger no non dun wawi gollitrede
dalle kadde nge menyala
ke sigila nyame nyala min gidi golludem gam min burtina ngari hubere nyame misali der nokkure lumo le natorde jipporde lanaji piroji dundu gan jabbade werbe leydi meden warobe hawrina fedde dental leede afrika gada hawrina dendu golle demin gadota deedu no bawi wurtinde inde jipporde lanaji piroji meden de caka hubere nyame harlumo le tondu min gadan kulle gan hollude alama sigila ratcom o heba warobe hawrina den nyemminamo de rabbinol hala no duro ko watta himbe leede duniyaru fu hakkiloji en kuwita har nokkure worre do nyame du la toto nokkure to himbe garta jilo ewa beedari uno gancede dum waddanta leydi
meden
dawante kibaruji meden e fulfulde tili onani du yerno min kalirano on ko kibaruji meden mi gam Allah e nyaloma ittanado leede duniyaru gam denle gollidoje kaloje dengal fransire on kettine ke fawadi ko nimbe kalile mo noni filalabi ko jaadi natude dumoni e burtaki galure to enda agades ko horebe hawjuben do koji on paminama do majum yewtere meden pindino doni halana hande durwidol e renugo ladde e ko bitsoto dum do enda der leedi meden Niger joni gungu mamman tani waddanta on ko dengal hausan kore yamde joi min ta chapande tati kirtento janhirti
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joi e min taji sappo e didi e fulfulde yande joi e min taji noga e jeddi hausan kore yande joi e min taji chapanna e didi e germare yande joi e min taji chapanna joi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jeegom e min taji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger